ndamubonye umutimura nkuka ati humura witinya mwana wanjye nijye mani horaho yakuremye tega amatwi wumve icyo mbwira abana banjye ibyo mukora byose mubikore neza mu rukundo n'ubumwe n'amahoro iyo mukora byose mubikore neza mu rukundo nyarwo nta kubeshanya Mwirinde ikibi n'igisana cyo mutinye mu kigendere kure mwirinde ikibi mbashaka mutanduye imitima yanyu yuzuye urukundo ibyo mukora byose mubikore neza mu rukundo n'ubumwe n'amahoro ibyo mukora byose mubikore neza mu rukundo nyarwo nta kubeshanya Ari je ukize ibyaha byose genda mubabwira ko nshaka